I call it H-O. B-I-T-T-O.
Nice flavor.
Hango Records. Unajua nikiwa na nice ni favor. Unajua nikiwa right ni paper. Wanajua nikihodo basi ni mefansi checker. Nikitoka watapaki checker. Wanajua ni lazima wawe nami ili niwe nao chanya. Hadi nife ndipo watakiheshimu lichofanya. Nakimbilia baraka so Hussein. Machozi na yotowa yawe chashu ya kugain. Unajua kuwa kushi ni risky. Unajua kuwa kushi ni whiskey. Unajua vijana tuna besti before. Siniponze eti kisa huku sheke before. When it's super duper have a fun. God, I yanipa rich gang. Mina mpa big agwan. Tomorrow is my best wife. Nikipa kesho tomorrow is my holiday. Yeah.
Wewe ujui wapi nimetoka si baba ise. Hautatui matatizo yangu ni mola peke. Wewe ujui wapi nimetoka si baba ise. Hautatui matatizo yangu ni mola peke.
Wewe hujui habari ni yupi aloandika. Alfajiri katangazo kabla jajogo kuwika ikasikika. Ajabu haikuwa ya uhakika. Katikisa kicho uongo kwa sifa nilizo vishwa. Gazeti na skendo maleto zidi ya vitendo. Utachapa mwendo vipi kiwa haujajenga upendo. Habari za madawa pia ni salam. Kama kawa mnongana moyo napovuja damu. Ujanja na mutundo pia ukisha sikia. Media kikuzungu mzia. Utamini kipichaka ama pita kwa njia. Utukea ukweli ama zote ni ndoto za istia. We ni super duper hip hop fan. God hajanipa read that. Mina mpa big up kwa. Yeah. Tomorrow is my best my fan. Ikipa kesho tomorrow is my holiday. Yeah.
We ujui wapi nimetoka si baba ishe.